Reporting district.
Yeah, yeah. Villa Bass on this one. It's time to take a warm. Check it out. Yo. Kifo ni lazima kikitapo taitika, kina muda kina sana kwenye Bible ishandika. Haijalishi we ni mnyama iwe mzungu ama Afrika, dunia sio ya kwetu, tambua hilo hakika. Mingi masikitiko, kuwa makini saka mshiko, bado sijafika mwisho, dunia ina vingi vituko. Tunajenga nyumba moja, ganya mwenzako tufite, ulichopanga paka mvuto. Amani kweli haipo, mshuka ngazi panda, kidume kaza mkanda. Always be real, fata licho sema banda. Dunia ina mabonde, tunashuka na kupanda. Kono mtupu sumu ni dambi tunaporamba. Riziki si kama mbuzi, wezi vuta takwa kamba. Mziki mapambano, vichwa vingi vya michano. Kuna fake MCs wasokuwa na msimamo. Mistari membamba kama unene wa sindano. Ni bora kavune ngano kuliko fosi kipaji. Usitaji fristabato koko chini kimistari. Na usidhani kuibuka ni kumtoa kafara mzazi. Yanini wajite bingo wakati ujavishwa taji. Maisha ni kupanda na kushuka ni kwa ngazi. Kudirisha una kiburi ni kukaa kifo wazi. Yeni kweli mnachosema mvumilivu hula mbivu. Dafu ndo tunda lozima, embe huja tuko msimu. Tungo nazo tunga ni kali, japo sisikiki hewani wakati naitawala boot. Kajaji mahakamani, bendera nusu mlingoti. Miami nipo vitani. Yeah, who the hell are you trying to fuck up my decision? Don't you know that I'm the star who's to shine the next vision? Oh, we not equal, I'm different. Test my rhymes in your head and keep knowing that I'm gifted. You got me? Yeah, Blackzilla freestyle. Yeah, gifted music. I guess we're done.
Baby's Long Records.
Put my rhymes in your head and keep knowing that I'm gifted.